Young Legendary.
Oh, oh. Hey. Oh, yeah. Chimpeezy. Oh, baby, uko sweeter, sweeter. Sweeter than them. Unapo nipa nipa na pagawa mamie. Nipe utampa kamusho sinibanie. Baby, you the one in a million. Na kwako nimefika. Siweze nda mbali na we. Baby, uko on fire, I see it. Nipe utampa kamusho sinibanie. Baby, you the one in a million. Oh, mate matam kama you say passion. Cause the line kame pakwa lotion. Kwelu meni take a love. Kwelu meni take a love. Alivoni pajana, njoo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Bila alivoni pajana, njoo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Umeni bamba, bamba, bamba. Oh baby, umeni bamba, bamba. Kupa moyo wangu baby usi utupe. Kini ya chota ni umiza roo. Baby au ni kifo. Nisha chizika na we my love. Ime kupa moyo wangu baby usi utupe. Kini ya chota ni umiza roo. Vila olivo ni pajana. Njoo unipe tena. Nimevi misi mama. Basi njoo unipe tena. Vila olivo ni pajana. Njoo unipe tena. Nimevimisi mama, basi njoo unipe tena. Umeni bamba, bamba, bamba. Oh baby, umeni bamba, bamba, bamba. Umeni bamba, bamba, bamba. Oh baby, umeni bamba.